satulega weba fana ba mabuju ivola bana basabana bakahle satulega weba fana ba mabuju ivola bana basabana bakahle batulega weba fana ba mabuju ivola bana banyana ivola bana basabana Yola bana basabana Yola bana menana Yola bana basabana Bakahle satulega weba fana ba mabuju Yola bana basabana Bafana nasaba bafana bajila bengaphephi Yola Baba fana ngajena bengaphephi Yola bana menana Yola bana basabana Yola bana basabana Nasauta tumaska
Pass, go for the phone, umchefu fansi kwahlabisa induna yami umchefu wango bese fansi kwela kethu MC fansi kunona ngimdonsa khona ubi ongfam kwacha fansi amasport usabela uziromeni fansi amasport zenzele mpoka mchefu kade sibambile uyalwazi ujabu ngangisakubiza kamfundi wendoda kade sidonsa leminyaka noma kunzima kodwa sesifike kwampumelelo kodwa kuseninigi wendoda obukhona nawe ibambe iqina mfana kuyashisa la ukhona nami ngiyalwazi ujabu Basha mpoka majola ngithi bambe iqina mfana uyalwazi udaba kade sibamba phansi kwakopi bambe ikhotha manxeba phansi ngadlala ngithi uyibambe kanjena ke lokhu isikhathi mfana sekufikile akubhiye ubhekele uphinde ubhekele nami ngibona ukuthi udlala kanjani sihlambathe hlathi dam sibambe mfana sibambe kuyashisa kodwa kuyoze kulokhu ngeke nginibize bafana senginibize kakhulu ake ngiyibize phela nami namhlala nginey'bongela ngiyinsizwa zinje sifu kodwa singilomi ngicingukungilomi umlamla nkunzimbile emnyama emhlophe uhamba ncane kafana nokamshesha wabasofika sonke lesiyakhona ezokuthiwa bafana senayishintsha nathi asiyiyeke igcinga siphathe ma microphone ha sithule ikwaito yenu osithule i-house oyi-hip hop hey ahleni bafana igcinga ibuyela phela umasikandi lo kanenzani lilawulwa yonke indawo Sophani, umkanjani lapho ngabe kusakahleleka ibhola ngathi ufake ama-on goal mfana. Akushiye kanjena-ke ila ngalishonile. Ngisho kanjena nje umfana ngitatazele futhi anginavalo. Ngiphethe ubaba ufijithwana phansi emnambili. Bese kuthi lapha ey'nsimbini ey'keneneza kamnandi ngoku sizwa ikhala nje zisho kahle kangaka. Ujiniye wami ngimphethe ngiphethe uthuthani ipokandlovu usibali. Usibali, hey usibali. Wala kuzalwa khona inkosana yakwethu thubani hey phansi ngophesitide ngiphethe umadoda umfokantshingeni unkosithini ngiphethe ugatsheni kwiligija vele uyazi ngiphethe yona leyo ndoda yakwethu ukeyboard ngiphethe ukhesi umfokankosi phansi empumalanga ngithi hhayi umadoda ngiyabonga mina umsebenzi omuhle kanje bengingazaumsebenzisani udlala kanje hhayi kodwa sibonga umadoda niwudlale kakhulu umsebenzi ngibonga umadoda ikhale Umbajamba sibikise enkandla mlubethe kanjani ngoba namandla sabashaya izulu la ekhaya. Gama phongolo, mnyama sikothe,
inkazo phongolo,
zuwebu kwambathe, sibonise mfoka mhlango, kalaji mfoka ikubu kastami. Isho kanje ngiyaphela omadoda siyobonana nango-2025 siyobe siyakhona, ke kubambe kanje.